Simanyi bikusanyusa Simanyi mukwano bikunyiza Simanyi yoyoya Simanyi mukwano byolota Mubudde bw'ekiro Ebirozo Bireyo kyoli Nsaba onsabe Uli kyoyo ya mukwano Gwe ddoboozi ly'ennyimba Oh, oh, ndi wano nkulinze yangu wa ndi wano nkulinze yangu wa simanyi Jetulaga Nkakasa mukwano Unondaga Simanyi Chenakuwa Bulichenda ba mukwano Techimala Mubudde bw'ekiro Ebirozo Bire yo joli Manyi tyo manyi Kwamba manyi Gwe ddoboozi ly'ennyimba Oh, ndi wano nkulinze yangu wa ndi wano nkulinze yangu wa nindirira emyezi omwenda nsobole okulisa kumaso Sabaruga wa kunkumide Gwe ddoboozi ly'ennyimba Ndi wano nkulinze yangu wa yangu ba ndi wano kulize yangu ba ndi wano kulize yangu ba yangu wa yangu wa